kwenye love uniko fofofo. Umeni datisha wewe mtoto. Napiga mbizi maji ya ugoko. Baridi unanipa joto. Ah. Oh baby don't let me go, don't let me go. Ah, inajua thamani yako. Just let me know, just let me know. Ah, nitakubaki peke yako mama. Sitaki wewe kuumia. Hado hado mama, hado hado. Sitaki wewe kuumia. Kasura kako kanaumiza roho.
Mama, mama, mama.
I never seen before.
Mama, mama,
mama. Kasura kako kanaumiza roho.
Mama, mama,
hey. Yani kama tamama we umenizimaga, yeah. Watu wanashangaa kitu gani mina kupaga, nah. Mizigo yote nimesha itua, nimefika mwisho leli kigoma. Uzuri wako wote wanajua, mtoto menyoka kinoma. Hawa bisho watatai, haya ni minyanga nyanga. Sijiwezi mama, sijiwezi. Sura kako kanda mizaro.
Mama, mama, mama.
Never seen before.
Mama, mama, mama.
Sura kako kanda mizaro.
Mama, mama, mama.
Never seen before. Kodore macho, wakukodore macho. Wacha wakukodore macho, wakukodore macho. Wacha wakukodore macho, wakukodore macho.
Iko kibindoni white, kibindoni, iko kibindoni white.